Here's another one.
Nifanya cheesy, kwako nimedata kicheesy. Kwani level hizi, kwako hawafiki. Umenifanya cheesy, kwako nimedata kicheesy. Kwani level hizi, kwako hawafiki.
Gala beautiful day, first time na kuona zile fuku za obey. Moyo kabasti kamtuma QJ, unipe yako na fast uwe wangu 99. The way you rock my what, I'm gonna be crazy. Kapu yetu ka Beyonce and DJs. Unavyo deka damn, you got it one. Napendo unavyo take ya nikiwa so down. Inafika kipindi baby napagawa sana. Unavyo shine on the wibo takwa suma. Baby uko peke yako, yetu mapenzi hadi mwisho mbaka pepo.
Menifanya cheesy, wako nimetata kichizi. Kwani level hizi, wako hawafiki. Menifanya cheesy, wako nimetata kichizi. Kwani level hizi, wako hawafiki.
Nanifanya sielewi ya taruga. Chumvi mbona tamu katerelo kunoga noga. Penzi safi unanipa na kula kona zote kireleni unafika. Eti bebebe, yani bebebe. Mnala umesimama tena dedede dedede. Toto shegede, nyuma ndembele. Acha nile vyangu mindo pedeje. Kipi unataka upate. Rafa nasemaga suma shemu simuache. Dero nanifanya nidate. Pare unaposema baby tamu mpeyote. Mayungu fitina usiogope. Acha tupendane uu tamu soote.
Wako nimetata kichizo. Wako nilevo hizo. Wako hawafiki. Nifanya cheesy. Wako nimetata kichizi. Wako nilevo hizi. Wako hawafiki.
Hawafiki.
Kweli kwako nimenasa.
Shika shika.
Yoma number one and only.
Kamata.
Kweli kwako nimenasa. Siwezi kuwacha uende.
Nina weka maulini na mate. Nina mate ama kidole na pete. Pete. Usiniache niwe, niwe, niwe. Usiniache niwe, nyewe.
QJ, Suma Mnazaleti.
Take five now.
What's up, fami? Maneuver. Thank you, brother T-Touch. This is how we do. We are done.